a billionaire effect. Weza roho yangu.
Sina speak kwa what? Take a bridge kwa gospel. My haters wanna keep who deny the gospel. Mina pinda God dear, wacha ni wadel. Kuishi maisha rough, wacha ni rebel. Nataka kusetit kama Jeff Koinange. Saki uharamu ka street Koinange. Stories a gang, nime wacha na genge. Ati devil akikam, wachana na yeye. Kupreach pa what? Nina live a pure life. Upende waki God, nakusho up till alive. Nina saka holy spirit, nipate divine. Ati wiso mitikab, nakusho dina life. Uko done mzeya, umeluko nyo failure. Mashide ziki back, all you need is prayer. Nina rise, nakusha, ame funny ni succeed. Ati glory to God, I'm the man of prayer.
Kwa mapenzi yako Bwana, uaminifu wako Bwana, maajabu nayofanya, umeiweza roho yangu, umeiweza, umeiweza roho yangu, umeiweza, umeiweza roho yangu.
Baba, niende wapi bila wewe, bila wewe nikanyocheka paka imeshe, wende mungu yangu tafadhali siniache nile mewe kani work for you Christ. Nitapenda kazi ya ma citizen of heaven. Dona ishi emba kasi pole pole. Niyo mwenda buda sita enda kasi. Word of God inakata kuliko atama kasi. Uka break all the chains, uka osha all the stains, uka draw all the pains. Okay, Buddha in his life and the life was light. But the spirit ninajua it is not by might. It is fini ninajua Jesus won the fight. Neja mindi lukuna taka niyo mchafu taka taka ulimi change. Sae kuna vitu mia pana taka kani benda kaona unipe yako baraka. Kachukua yangu la ana sae kwako niko ndani ndani.
Kwa mapenzi yako Bwana, uaminifu wako Bwana, maajabu nayofanya, umeiweza roho yangu, umeiweza, umeiweza roho yangu, umeiweza, umeiweza roho yangu.
For your glory I will do anything. Oh Jesus, you're my everything. Ni mapenzi ulionipa mimi bila hukumu. Umeweza, umeweza roho yangu, umeweza, umeweza roho yangu, umeweza, umeweza, weza roho yangu. Umeiweza, umeiweza roho yangu.
Kwa mapenzi yako Bwana,
wako Bwana,
maajabu nayofanya,
umeiweza
roho yangu, umeiweza.
Mismo music.